trick. Mm. I can ace trick.
Yep.
I can ace trick.
Yep.
This is a party. We've been waiting.
Yeah. Mr. P. May I don't know.
To the lato. Pilato. P to the castle. Picasso. No London Assad. Less. Sisika usipatalo kwana we depend on each other. No doubt ya ni barada life so deli nde kwele kalada. Best boni mu family pressure bitch na love unda sister brother. Ni kwele kalada we push atalu wa somebody tell me kuch the sign. Katali ni wewe.
Katali ni wewe.
Katali ni wewe.
Katali ni wewe.
Katali ni wewe. Wewe wewe watch the sign. Katali ni wewe.
Katali ni wewe.
Katali ni wewe.
Katali ni wewe.
Katali ni wewe. Pitu the car watch the sign. Nabuko lutelo ndone sefoni na ibula. Kalasti naiti yali kubadi. Nori bensu wanga nalibula. Kandone se wallet muli fejala. Ninali wangwende la mala. Cause I don't remember kulala. Chapala kwa tiwala wankana. Bauki bauki wafya numba. Pressure divili wacha numba. Money for bread and butter breakfast. Bondi ni nebo balomba. Gelo panebali nefumo teine numba. Ni nebo wasondele sondi. Bondi ndetamba na bola ya basa. Shoti di kwa isa no kudyo. Ni gelo na wana mayo wali folded. I'm thinking like what are they looking for. Pressure guy ni no more yena numba. Bambi twali mwena ko. Merizo ni bambi vela na mufila. Tikusu kalimbi kutala wako. Na lishi vate ineneka. Life uyali bafani. Ngachali ni wewe. Ngachali ni wewe. Ngachali ni wewe. Pressure guy ni no more. But okay boy. Ngachali ni wewe. Ngachali ni wewe. Ngachali ni wewe. Watch the sign. Watch the sign. Tisika usipatalo kwana we depend on each other. No doubt ya ni barada life so deli nde kwele kalada. Best boni mu family pressure bitch na love unda sister brother. Ni kwele kalada we push atalu wa somebody tell me kuch the sign. Katali ni wewe.
Katali ni wewe.
Katali ni wewe.
Katali ni wewe.
Wewe wewe watch the sign. Katali ni wewe.
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 Me I don't know. Ninfe bondi, na umfano kudo. Odi, ndole shewinu, kashini sister wa munandi. Na fwala mini na ozo. Mimba panja, chivelo chidi panja. Deisu lako fedo, sister na ingila kale. Na sojo lako na top kale. Ashan pilato, songu meko masaji. Natawe Monica Teti, brother ube munandi. Fala fuma femune kabiewe kwisa efe monika suma pushi anji pusha na futi achani efe walanda wakana pilato ndepunda porepu baku ingise mjere baku beno mwemfu tiwa stashani nalisu minaine tiwa stashani na nomba tulaijaza.
Tisika usipatalo kwana we depend on each other. No doubt ya ni barada life so deli nde kwele kalada. Best boni mu family pressure bitch na love unda sister brother. Ni kwele kalada we push atalu wa somebody tell me kuch the sign. Katali ni wewe.
Katali ni wewe.
Katali ni wewe.
Katali ni wewe.
Katali ni wewe. Wewe wewe watch the sign. Katali ni wewe.
Katali ni wewe.
Katali ni wewe.
Katali ni wewe.
Katali ni wewe. Wewe wewe watch the sun.
Watch the sun.
Katali ni wewe. Watch the sun. Eh? It's a life. It's a lesson. Just handle your situation. Simple, simple.
He doesn't get much better than this, than this. Hey, yo, T-Wax, hook them up with them tricksy bits. Fire upon Babylon, shatter.